kujiweka mapambo, unajua kuyafanya mambo, unajua kujiweka kando na mbaya tabia. Moyoni mwangu nayatoa mafundo, siwezi ishi kufuata mkumbo. Baby wewe umewazidi ng'ambo kwa mvuto asilia. Wanaowasifia gaindia eti kwamba wanavutia, baby wewe ndo wajakujua maana wanakosea. Nilishawachunguza kama Korea, shepu joto vinaperea, anisimama kidedea. Umebarikiwa, I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I never I'm all for you pepe, I'm all for you pepe. I never yeah, for you pepe, for you pepe, for you I'm all for you my baby, for you.
I'm all for you, pepe.
I never.